Hakuna mapenzi, sema tabia tu tumefanana. Ai, kitaka tutoke, paka mikono watu nashikana. Ai, chumba banana, jake changu tunakatiana. Ano kutongozana, tukikonyezana, ni urafiki ndo tumeshibana. Ai, see my bestie friend. 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 Ai, see my bestie friend, yo. See my bestie friend, yeah. See my bestie friend, I see my bestie friend, I. Take nini nina chusi nampatia. Ona namweka DP, namposti pia. Oh ya we, tunachanganya changanya. Wanajidanganya danganya. Eti vyuma vito mana umana. Ila see my bestie friend. Ai, wanasema no wapana. Shida zake na pambana pambana. Japo sikuwai kumona na bwana. Ila see my bestie friend too. Chumba banana, jake changu tunakatiana. Ano kutongozana, tukikonyezana. Ni urafiki ndo tumeshibana. Ai, see my bestie friend. 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 Ai, see my bestie friend, yo. See my bestie friend, yeah. See my bestie friend. Ai, see my bestie friend. Ai. Kidaluso, tunakanyagia. Wanafatiria. Tukitoka tukunywe bia. Wanafatiria, tunakanyagia. Tukitoka tukunywe bia.